Welcome to Laborance Radio.
Nikimedina mashasha, jaribu jingani mapare utapata. Viatu tumepigani maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono kaunaona uko tipsy. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi twende hivi. Shalala siku tano nona kama nitachizi. Hata nikikosa leo ndakupata. Kama kuna ngori itakuwa disaster. Siku mingi jo baby nimekudata. Wata sita sita. Baby, nimekudata. Watch up, sita sita, baby, come hapa. Kama unani feel. Wachana na me. I'm honestly just a humble rapper.
Nakukuwa na T, maina ni na B. Nili wa show, ingoma itawangwata. Nikonde na buka, nikimedi na mashasha. Jaribu jinga ni mabare utapata. Viatu tumipiga ni maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono kaunaona uko tipsy. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi twende hivi. Shalala siku tano nona kama nitachizi. Excuse me, I mean Empress ama honey. Weni safari kumje venye upatikani. Na macho ya kunzuri unafanya na tamani. Rafiki zangu wanashindwa rada gani. Basi nipate karenza zingine vila rosa. Na kile unapoenda utafata na masoja. Kichwe na uma basi meza sona moja. Na venye unanitesa kini bado nitangoja.
Nimefunga dedi manze hunitaki. Na kama ni makosa basi wa utari.
Skiza, every day is a day full of blessings. Niko na mbogi kama whiskey, no stressing. Cash girl, off weekend, straight flexing. Game akikuacha nyakuwa mwenye uliacha pending. Forever grateful na pupuja, no stressing. Ironical na likuacha wako vexing. The way you whine your body, baby, is perplexing. Fanya ile kitu lifanya, jolly kuwa amazing. Na mwana nsende club na home, my side. Walikata chrome, say wako high speed. Macho imedim na geuka Chinese. Ni how I ni hizi ni gani. Mwana nsende club na home, my side. Walikata chrome say wako high speed. Macho imedim na geuka Chinese. Ni hawo ai ni hizi ni gani. So ni form after form after form. Ushiki simu manzi tenje iko on. Hizi ni ngoma manzi si sing along. Ana kame mekubamba basi rudia iso na chiki. Ni form after form after form. Ushiki simu manzi tenje iko on. Hizi ni ngoma manzi si sing along. Ana kame mekubamba basi rudia iso. So skiza, I'm the young flexer. Unafanya ufala mbele ya watu tu impressa. Udaka ni gari mina chukwanga impressa. Chiki venye dili niki grand apply pressure. Kama safari kumsunajwa sisi tuaweza. Never let her tell you that you can never replace her. Social media konze kitu iko na pressure. Weka simu chini skiza doba toka lesa. Na basi cheki mwana nsende club na home my side. Walikata chrome say wako high speed. Macho imedim na geuka Chinese. Ni hawo ai ni hizi ni gani. Mwana nsende club na home my side. Walikata chrome say wako high speed. Macho imedim na geuka Chinese. Ni hawo ai ni hizi ni gani. So ni form after form after form. Ushiki simu manze tenje iko on. Hizi ni ngoma manze si using along. Anakamia huda manze buli joni ya Nikita. Enjami zmani sosi yache ukipitwa. Kuna mafala kwa ibezo na chatisha. Nafota nyuki nile asali nikigrand. Batu si
puso wanzi manze tunachoma pita. Rabo
rasu melipuka. Na manze venye kuna enda zani stashuka. Na ngoma zote zinazoza mbaka kapuka. Na huku venye napea na manze utashtuka. Singio maji kwenye klabu. Na kani zogo unafunzo na adabu. Weitisha usifanya DS. Sabu, ai, usi ndio maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu, maji kwenye klabu. Na kani zogo unafunzwa na adabu. Weitisha usifanya diesabu. Ai, usi ndio maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu, maji kwenye klabu. Kushtuka, nimesunda jaba njoti zimelipuka. Na manze venye kuna enda zeni stashuka. Na ngoma zote zinazoza mbaka kapuka. Niko kwa kona na zitoka skele wu. Ai, na fome ya leo ni fasa fasa impromptu. Ai, na manzi yako na nipanulia mku. Ai, ingekuwa wewe manze brother ungedu so true. Nimesunda jaba njoti zimelipuka. Na manze venye kuna enda zani stashuka. Na ngoma zote zinazoza mbaka kapuka. Na huku venye napea na manze utashtuka. Si ndio maji kwenye klabu. Na kani zogo unafunzo na adabu. Weitisha usifanya diesabu. Ai, si ndio maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu.
sino expect utalipia photo msupa wanai as struggle kwani una expect kaya ni goshodo nilikupatia blue sky pambo unatafuta mistari za makovu natembea na padi ana adabu baby bonga na hiyo d sezi kado wana sijasa wanadanganya bandu mechekile takataka imejaa bangu even gosto shenga makiarabu miondoko kinice tunabanju na washandoa kwa subaru ya mambaru na feel home kiwatela na majangu naweka chrome kwa chupa ya malibu mkisha perform anauliza skade alidu ati ati ani
kwa ina kopa kwa hii life tunacheza sana kwa pana mazona adabu waitisha usifanya
DSL
usi ndio maji kwenye klabu maji kwenye klabu maji kwenye klabu na kanizogo unafunzwa na adabu waitisha usifanya DSL usi ndio maji kwenye klabu maji kwenye klabu maji kwenye klabu
Leta kuhoya ito, tiga maoto maike Nekwega ito, medoa kwa kwetete Leta kuhoya ito, tiga maoto maike Yede kwetete, yede kwetete medoa wakwa
Do you hide your feelings when you're close to me? I just wanna know, do you fake your personality whenever you're approaching me? You tell them the secrets, my story as you so do you even need somebody? Or do you need the company? I can tell that you need somebody, but I'm just here for the company, company. His maswali zote we uliza, I will always tell you that I don't know. Kani base nita come uta die kuzi flex naza pull up na ki 4x4 Sidai stories za mawagwa nbro Juhadi sa zingine na ni cuts ya Joe I still feel you that I let you know Sinicheze baby girl kwanza na ma bro I even think kuna mse that can replace you Here for a short time kini boom and I forsake you Loyalty tough I will never try betray Na mamblina ni majudas wata kufanya kama yesu Na sezi kuja kuko sana na we Hautapata nsigenyana na ye Kano tafuta we achana na ye Manze daily kusumbua baby girl Gadje kele personality whenever you're approaching me Gadje kele personality whenever you're approaching me
you tell them this let me try to get in kutoka nkwe mtoni lakini love me nilitaka
masikri
what the blessings meshi venye minataka everyday I'm bowling utadhani ni lusaka you got calling all this women kuna siku utapaka I'm getting all this money na mapainting joke wa stories kana bongo fala kuna siku minta worry man I'm sorry that I'm steady getting all this glory 9 to 5 kwa chance ulizi ngapi juice ina ngori money kwa akili but it's no controlling me kisema babu mgonja please don't try consoling me kablo bonge buddha I'm the big authority Nichapia shosho niki make it there's no more worrying G Venye ni mawasoma nkana do psychology I can never let a woman be the one controlling me Nimechoza na watu wengi so I'm never sorry Be thinking of two baby mamas Maseyo singori G Age of 13 buda ni try kukomit suicide I'm fine kujua man I hope I don't get scrutinized Uwezi feature roho chafu na masuti tie Watoi wangu wate wanafakzali wa June July Sidema yes man in my circle Yendo ifanya king a fall off joke wa jungle As good as I am I will always be humble Niki watu sita unget dani ni okampo Ha, ingoma kwanza ni confession Different ways, different days, bado na take lessons Always watching my moves, niki take my repercussions Sit kwa real life, wanna live in all these captions Both the family cast, na grindelin kuwe mrich Gossip kila saa, wanna chachu kama bitch Na kumbuka hizo madays za madhari Uko east side, ni bate yangu buda, ni mezoza joke wa bitch
Yo, naeka fuel up a rubies, junataka ruby rosa Meshikana kama amba, so na mleta tumarose Kwa yofu nataka chili, junafeel kama the sauce Bado just jalipa dari, na mnanita the goat In my jeans, mini king, so na feel kama one cut and jena wa chat so lazima nkue on always feeling like a plant so li slowly jona grow go lime na malight so na die johnny glow na shora ndai banana anaitaka two row na hizi gini ya raw chain smoking in a row nikichomanga maini na iskizi ya kwa raw ali kick up the bucket ulimbeba kakondo na iskizi ya kwa raw na hizi gini ya ro. Siro na pose niggas, my jeans on me tight.
Love me, are you sure? You just let me know. Na kama hopo sure you can let me go. I'm sorry, I haven't seen you kwa block. Na bros, I must get this cash, I must get this dough. Do you love me? Are you sure? You just let me know. Na kama hopo sure you can let me go. I'm sorry, I haven't seen you kwa block. Na bros, I must get this cash, I must get this dough. Hukungware mi uwanda. The love was good, tukaanza kukosana. Where are you? Hizo maswali ndio uanza. Na shindo kudecide Johnny nani minataka. Babado mina babado nasinzia. Na macho yako kiniona unasikia. Vena geuka nameless mimi bado nasinzia. Vena geuka nameless mimi bado nasinzia. Jubado mina jubado nasinzia. Na macho yako ukiniona unasikia. Vena geuka nameless mimi bado nasinzia. Nikiuka nameless mimi bado nasinzia. Jubado mina kila text ushai ona sija wake up. Afraid of loving kwa text you in small cups. Venli kupata hizi smoothies. Spark up to nonchalant from the start. Baby girl niko na tough love. I'm always pure with my intentions. But when I see you I can see my reflection. Don't get mad, at least give me a correction. Love, I love, trust, ndio to check your progression. Na basi, huku mgore mi uwanda. The love was good, tukaanza kukosana. Where are you? Hizo maswali ndio uanza. Na shindo kudecide Johnny nani minataka. Jubado mina, jubado nasinzia. Na macho yako unaniona ukinisikia. Vena geuka nameless mimi bado nasinzia. Na geuka nameless mimi bado nasinzia. Jubado mina, jubado nasinzia. Na macho yako unaniona ukisikia. Vena geuka nameless mimi bado nasinzia. Nimegeuka nameless mimi bado nasinzia. Jubado mina, jubado nasinzia. Na macho yako unaniona ukisikia. Venye ngeuka nameless mimi bado nasinzia. Vena geuka nameless mimi bado nasinzia. Jubado mina, jubado nasinzia. Na macho yako unaniona ukisikia. Vena geuka nameless mimi bado nasinzia. Na geuka nameless mimi bado nasinzia. Jubado mina, jubado nasinzia. Na macho yako unaniona ukisikia. Vena geuka nameless mimi bado nasinzia. Mimi bado nasinzia.
Ndo huye mimi nina enter. Bado zimerunda niko jaba na matempa. Kushoto kulia wako maji wamebembo. Konyagi imeshika nimenyanga na karenda. Aina cheki unika chumba ka mkono ubantuke. Ongeza debe mpaka spika zipasuke. Chafua meza mpaka mawaita washtuke. Na wakileta vita itafonza awarushe. Doba imewai. Ai doba imewai. Ai doba imewai. Zimeshika zimerunda I can testify. Doba imewai. Doba imewai. Doba imewai. Zimeshika zimerunda I can testify. Siski fiti. Mbona kunye pombe na mwaini 50. Fear no man, mimi stishiki. Hapo juu, Ike Nyashinski. Na cheki, you can't see me, I, John Cena. Cheki sako liangu, iko full of winners. Winner guza legendary, we bikina. Narudia, narudia, I, mindio winner. Na cheki, ruka jumba ka mkono ubanjuke. Ongeza debe mbaka speaker zipasuke. Chafua meza mbaka maweta watuke. Na wakileta vita, itabonsa awarushe. Uba imewai. I doba imewai. I doba imewai. Zimeshika zimerunda I can testify. I doba imewai. I doba imewai. I doba imewai. Zimeshika zimerunda I can testify.
Zimeshika zimerunda I can testify. Mbata njoki wa muturanka wedding bride. Dome kuja na msupa who can tell this guy. Mazo koko nda mkula kama cherry pie. Ai doba zimewai. Kama tiko magomba na kimbiza na mangwai. Mamguna na rombosa unatingisha mayai. Kauko solo nona mtu wendo medinda ni andai. Kajusa haushida na ubanchuke. Ongeza debe mbaka spenjezi pasuke. Chafu wa meza mkurugenzi wa kumbuke. Na wakileta zogo zite konsa wa kuruke.
Doba imewai. I doba imewai. I doba imewai. Zimeshika zimerunda I can testify. I doba imewai. I doba imewai. I doba imewai. Zimeshika zimerunda I can testify.
Naringa. She want fuck to your green card na visa. Jukila napoenda chine yangu na kilisha. Ndani ya keja ni mamushi. Who are you? Ni watoto wa korofi. Ni marangapi ni meongelea makofi. And it's not the drink. Kichas our resort. Allah.
Take it slow manze, take your time, no rush. Jibambe every time off your life. No si waste time, this time you kona chance. Londo le siku mamkan kiwa red sina time. Kwele anadai ni mkaf, relax. Alisema brown dio tough, rough. Tukipiga lapa na jinais 3 sound. Ni watoto wakurofi
wana round. Na watu wote wana wanda, wanda. Kila day na mtaka, taka. Cheki slow no haraka, raka. Mindyo mwalimu kwa darasa, rasa. Cheki baby basi shiki, shiki shiki. Hizo ha ha, shiki shiki shiki. Hizo ha ha, shiki shiki shiki. Hizo ha ha, ha ha ha.
Cheki manze kila muta na katika. Mwana manze umeeka ngwe kwa shisha. UD9 mindo wene jo kwa pita. Vitu ni different achana na social media. Usi trust kile watu wanaposta. Chunga manzi kwanza anapendado. Hizo ndo vitu manze jozi takukosta. Toka hapa kwanza manze
weni na wote wana wanda, wanda. Kila day na mtaka, taka. Cheki slow no haraka, raka. Mindyo mwalimu kwa darasa, rasa. Cheki baby basi shiki, shiki shiki. Hizo ha ha, shiki shiki shiki. Hizo ha ha, shiki shiki shiki.
Welcome to Laborang's Radio.
Nisa sita express we na dinga. Dema na Nicola na dayati na ringa. She want fuck juu ya green card na visa. Jukila na poenda jine yangu na kilisha. Ndani ya keja ni mamushi. Who are you? Ni watoto wa korofi. Ni marangapi ni meongelea makofi. And it's not the drink, it's just our result. Allah.
Take it slow manze, take your time, no rush. Jibambe every time of your life. No si waste time, this time you kona chance. Londo le siku mamkan kiwa red sina time. Kwele anadai ni mkaf, relax. Alisema brown dio tough, rough. Tukipiga lapa na jinais 3 sound. Ni watoto wa korofi
wana
round.
Na watu wote wana wanda, wanda. Kila day na mtaka, taka. Check it slow no haraka, raka. Mindyo mwalimu kwa darasa, rasa. Cheki baby basi shiki, shiki shiki. Hizo ha ha, shiki shiki shiki. Hizo ha ha, shiki shiki shiki. Hizo ha ha, ha ha ha.
Cheki manze kila muta na katika. Mwana manze umeeka ngwe kwa shisha. UD9 mindo wene jo kwa pita. Vitu ni different achana na social media. Usi trust kile watu wanaposta. Chunga manzi kwanza anapendado. Hizo ndo vitu manze jozi takukosta. Toka hapa kwanza manze weni.
Na watu wote wana wanda, wanda. Kila day na mtaka, taka. Cheki slow no haraka, raka. Mindo mwalimu kwa darasa, rasa.
Relax, alisema brown dio tough, rough. Tukipiga lapa na jinais 3 sound. Ni watoto wa korofi
wana round. Na watu wote wana wanda, wanda. Yeah. Kila day na
mtaka. Hey Jayco, what's your faces?
Welcome to Laborang's Radio.
Laborang's Radio. Laborang's Radio.
Tell me, my name. Joe, come in, skill. Hey Jayco, what's your faces? Niggas always floating and aging. Wanna die kun cheki dead over cages. Na de nigga don't talk about trenches. Hey Jayco, what's strange faces? Niggas always floating and aging. Wanna die kun cheki dead over cages. Na de nigga don't talk about trenches. Ski up, if you do me bad. First time, second time, I'll let you go. Fuck my feds, nilikuwa petty, they won't let me roll. Fuck my ops, niki shoot a shot, nina score a goal. Niggas out here, wanabanja sana na wa follow code. Ni hard ku trust my bro, ni hard ku trust my hoe. Ni hard ku trust my own. Siji nani ya go down, siji nani ya ta roll. Brown is auge uziwa, his stress ni cold. Tukiwa kwa warm, I'm blame ya wali fold. And all they do is talk, I let my money talk. I know this niggas broke. Na the more nina patch, nafanya na choke. Na the more nage cash, nafanya na choke. Hey Jayco, what's strange faces? Niggas always floating and hating. Wana die kun cheki dead over cages. Na de nigga don't talk about trenches. Hey Jayco, what's strange faces? Niggas always floating and hating. Wana die kun cheki dead over cages. Na de nigga don't talk about trenches.
Nobody's gonna do it for you, bro, do it yourself. It's different when you're from the soil and never needed help. Think I was built up for survival, I do it so well. My father was my only idol, I miss him for real. Feel like some niggas ain't that real, and that's just how I feel. Boy, best believe you must be in the field to feel like how I feel. Beverly, I need a couple acres on the hills. Treasure me, cause trust me, we ain't similar like Jack and Jill. Like, really nah, got a gas cylinder. Use it while I rap, I'm mostly useful while I'm drilling her. Done a couple laps inside, she tired, she said I'm killing her. Real ones gonna ride, I hate, man, fuck those who ain't feeling us. Man, fuck the opposition. There ain't no position to take over my position. You're like, best play your position. Trashing my ambition, it's just like head on collision. Focused on the mission, so I'd rather keep my distance. Yeah, I'd rather keep my vision.
KJ Cool, strange faces. Niggas always floating and hating. Wanna deck when check it dead over cages. Now then nigga don't talk about trenches. Hijacko with strange faces. Niggas always plotting and hating. Wanna deck when check it dead over cages. Now then nigga don't talk about trenches.
Yeah, fuck my IDC, I fuck my mind, fuck my beer. Fuck you, go hang on my Google, baby, son, my fucking ID. My name is Cash.
Rabberas Radio, Rabberas Radio.
Yeah, fuck my IDC, I fuck my mind, fuck my beer. My cock, my IDC. Joe. Yeah, fuck na IDC, I fuck my moat, fuck my beer. Fuck niko high na magugu berry, son my fuck na IDC, I see ya. Shinsia, shinsia na katisia. Nime pull up na bibo tracky, ha amefama mama mia, mia. We're organizer, tuma yo depo kwa mpesa via. I said and you had me clear, I'm brave and there's no fear. Gear 4, tuna switch my gear, tuna tiso na policia. Switch lens, tuna switch my gear, my cop na tiso na policia. Skia, ha. Niko here and there, skia. Niko there and here, blink of a nine, disappear. Hiyo mula na die to stop. So the bananas na chapa na steers. After this don't pata on traffic, niko mamanyo, I got no fear. Anajifanya askia na skia. Anajifanya askia na skia. 5A flavor lazima utaskia. Shinsia na katisia. Niko na jeda kwa kingdom. Mindo prince, I am the kingdom. Disobey load, afukuzo kwa kingdom. Nime step na mabaggy unit. Na the lady said the single, ha. Adios amigo. Can't catch me kwa machine, bro. Adios amigo. Dust. Adios amigo. Speed billing kwa kwa motocross. Adios amigo. Bye. Adios amigo. Adios amigo. Yeah, fuck you na IDC. I'm fuck my moat, fuck my beer. Niko high na magugu berry. Son my fuck na IDC. Shinsia. Shinsia na katisia. Nime pull up na people tracky. Ha amefamba mama mia, mia. We're organizer, tuma yo depo kwa mpesa via. I said and you had me clear, I'm brave and there's no fear. Gear 4, tuna switch my gear, tuna tiso na policia. Switch lens, tuna switch my gear, my cord, tuna tiso na policia.
Wawezani na vako zetu, izi pare zipandisia. Wakithani wana catch up, change your gear na adisia. Tuna change the game, kama weather atmosphere. Show mposes mchomba foreign bure, ndagara mia. Wapua wadi kwa nanilenga, skizi mahe wanansalimia. Na maheto tangoja ni fall, ay, wataanga mia. Number uno yuko mjas, sineza wa show mara mia. Mama mia, pleba na mama mia.
Ya fight na IDC, I fuck my moat, fuck my beer. Niko high na magugu berry, son ma fuck na IDC, I see ya. Yeah. Moving in black and white and white and white, Kachali Chaplin.
Welcome to Rabberas Radio. Rabberas Radio. Rabberas Radio.
Kwanini? Yes. Yo. Movie ni black and white and white and white, Kachali Chaplin. Top ranking, food and delicious, sip a marina, domestic turkey. Yo, I'm the lost black monkey, I'm with Britney, you with Charlene. Where the party, yeah, what's happening? You're so fishy, I'm so shaggy, sideways in top, yeah, what's happening? Movie ni black and black and black and white, Kachali Chaplin. Top ranking, food and delicious, sip a marina, domestic turkey. I'm the lost black monkey, you with Britney, I'm with Charlene. Where the party, yeah, what's happening? You're so fishy, I'm so shaggy. Diesel, I'm a petrol, engine Kawasaki. I eat fire. Acrobatics, easy mathematics. I be dribbling on the pitch 1-2-1-2, that's a 1-2 hat. This ain't easy, manual, not automatic. They never see this coming. Straight in your eyes, it's a b-boy settings. No sub, fast 11, possession, yeah, on 27. It's a b-boy settings. Mina strike, cup and take a shot, na score before 25 seconds. Seconds. It's a b-boy setting. No sub, fast 11. Kwa nini kesho? Yo,
Movie ni black and white and white and white. Catch Charlie Chaplin. Top ranking food and delicious. Sip the marina domestic turkey. Yo, I'm the lost black monkey. I'm with Britney, you with Charlene. Where the party, yeah, what's happening? You so fishy, I'm so shaggy. Sideways in top, yeah, what's happening? Moving in black and black and black and white. Catch Charlie Chaplin. Top ranking food and delicious. Sip the marina domestic turkey. I'm the lost black monkey. You with Britney, I'm with Charlene. Where the party, yeah, what's happening? You so fishy, I'm so shaggy.
You want smoke, kaga, Cali, busy in the trap, yeah, making money. Black and white car, Charlie Chaplin. Big boys, you know, bring it back, the classic number one scorer. Sit on the assist, test on a bonga, neko, blacklist, album, gore, dig your tracklist. Yo, tuna beef na maniga, sick for phone. Mbeli o mati, sick for chrome, madigini, walk, step is on. 5 flavor, jotko on, kila time kime wako, jotko zone. Yo, kila time kime wako, jotko zone, 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 zone. It's a Biba setting. No, sub first 11. Number uno, number uno.
Moving in black and white and white and white, catch Charlie Chaplin. Top ranking food and delicious, sip a marina domestic turkey. Yo, I'm the lost black monkey. I'm with Britney, you with Charlie. Where the party, yeah, what's happening? You so fishy, I'm so shaggy. Sideways in top, yeah, what's happening? Moving in black and black and black and white, catch Charlie Chaplin. Top ranking food and delicious, sip a marina domestic turkey. I'm the lost black monkey.
Kill you up. Zimmer na motion doom. 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 Show. Zime na moti nduma wako saidi ni krisi kwa room. Grand theft wana thanishi ni katuna ma auto boy na rona makun. Hama piki na pandi ya stool boy wena jablona na shinda ka stroom. Truck zake na sike kwa kalua me smoke JC anona ni za doom. Huku nzazo tatoke kwa roof kuchinge na yako na kwago kwa booth. Toseni na beef atakwa kiko stu wataka mhudi yako na bada talut. Thani parangi sema na shoot. Yo. Jembeteshi na tembe na troops. Sin my parent tuna school. Sin wanari tuna cool. Leto jinga tuna act a fool. Demi yake na geoka pool. Sin my parent tuna school. Sin wanari tuna cool. Leto jinga tuna act a fool. Demi yake na geoka pool. Kill you up. Mzime na motin doom. Kill you up. Zime na motin doom. Kill you up. Zime na motin doom. Kill you up. Kill you up.
Welcome to
Raborang's Radio. Hey, don't you love me? Oh, you love me now. I'm still the guy, you know, in the 6 hours. 24 was going hard, brother. Now I'm getting money now. The gun in chopper straight, but really pull up. Hey, don't you love me? Hey, don't you love me? Oh, you love me now, brother. Skill, not you. Hey, don't you love me? Oh, you love me now. I'm still the guy, you know, in the 6 hours. 24 was going hard, brother. Now I'm getting money now. The gun in chopper straight, but nearly pull up. Hey, that you love me. Oh, you love me now. I'm still the guy, you know, in the 6 hours. 24 was going hard, brother. Now I'm getting money now. The gun in chopper straight, but nearly pull up. Article 5, where flavor better follow your article. This click big. It's not a small capital. I'm so hungry, this shit beat come a cannibal. Simba Mufasa, sin of fear animal. Sinize maswali, flena test honey. Uno, tres, neza speak Spanish. Sicko outside, na drop my bomb, mask honey. 12 o'clock, no panic, so called Titanic. Don't touch, nani hot volcanic. Don't touch, nidikis don't touch. My style don't touch, my fam don't touch. My crew don't touch, even my girl don't catch. Either you love me, oh, you love me now. I'm still the guy, you know, in the 6 hours. 24 was going hard, brother. Now I'm getting money now. The gun in chopper straight, but nearly pull up. Either you love me, oh, you love me now. I'm still the guy, you know, in the 6 hours. 24 was going hard, brother. Now I'm getting money now. The gun in chopper straight, but nearly pull up.
International, I show a diggy terminal. Na beef na idishi si ma carnival. Tukifanya na confirm isi practical. Na ma MS is on chapa.
Either you love me,
Oh, you love me now. I'm steady guy, you need the seats. How I was 34, I was going hard, brother. Now I'm getting money now. Lisa and Chapa, yeah. Shit, I need to go to party.
International, I show a digi terminal. Na beef na idishi si ma carnival. Tukifanya na confirm isi practical. Na ma MS account mathematical. Na venye yengi na play Johnny tactical. Na shagi ham up kamu mziki na the capital. Nime blow bana feel si ja have it all. Nime blow bana feel si ja have it all. Ikifika kwa poa niko skeptic. I'm sick of this house na meza septin. Nima kali na maheni checki settings. Nina crypto na studio checki blessings. Since 19 meka kazi no resting. In a push to my weights, I'm flexing. Now my bro, now my G's in a bestie. Now my bro, now my G's in a bestie.
Either you love me, or you love me now. I'm steady guy, you know in the streets. I was 24, was going hard, brother. Now I'm getting money, now they done in Chapa Street. But nearly put a watch. Either you love me, or you love me now. I'm steady guy, you know in the streets. I was 24, was going hard, brother. Now I'm getting money, now they done in Chapa Street. But nearly put a watch.
I know you love me.
Call 911, emergency. Mfuko ime Germany, drip ni ya Germany. Not in Germany, mapengu wa ntamani. Wani mwada atfanani, atfanani, atfanani. Call 911, emergency. Mfuko ime Germany, drip ni ya Germany. Not in Germany, mapengu wa ntamani. When we're at Fanani, at Fanani, at Fanani. When we're at Fanani, you can't compare at Fanani. Rural boys, you roll on me, you rap at me, you ride Nancy. Chat us like to be 13, do not smoke, we be 13. If you want smoke, you never get it, you have auto sense. I was a kid, to keep pulled up a nigga on a dip. And the ladies be biting lips, really on takayom chase on speed. Bro, come in, connect a good dip. 12 o'clock, time start to strip, now you can't be come, but my fix. I got things exclusive shits, we got songs exclusive hits. Not to me pull up with deadly whips. M-I-I-G-H-T-E-U, better recognize. On a mission, come samurai, Nicky makes step my crew, not slide. See what she sit up and dies. Drip, call 911, emergency. Mfuko ime Germany, drip ni ya Germany. Not in Nakamani, mapengu wa ntamani. Weni mwada atfanani, atfanani, atfanani. Call 911, emergency. Mfuko ime Germany, drip ni ya Germany. Not in Nakamani, mapengu wa ntamani. Weni mwada atfanani, atfanani, atfanani.
Weni follow them look alike. Ata mdema bro tupa right. Show up boy tupo sight. Strong as Dodo bado kwa type. The best kwa game uki classify. Kwa drill uki clarify. We are back, I don't be to let you lie. Slowly to na canafi, diverse bro, come na face here. At this level, at a face that we got free. When I have bro, look a hill. Pussy, aye, we're in the beach. Look, she name Chelsea, jam a ball.
Call 911, emergency. Mfuko ni Germany, drip, ni a Germany. Not in a Germany, mapengu wa ntamani. When I'm with a fanani, a fanani, a fanani.
Nina bolo na dhani na kopa. Nikitoka mi uchafu wa sins mena mwondia mouth like Listerine. And if I cheat I'll come out clean kujificha ya towi. Na ma exes kuwa tesa ni judeli na plangijo pressure. Timku zidi there's no rest man. Last show nilizozoko western. Na siku hizo nasema nakula tijere kidogo mekua na kitambi. Na bima nimeshika nimechapisha debu kingia unasikiza kinyambi. Niko trap kilimani wapo wako different lakini ukweli mababi. Samahani mteja mbari ya patikani.
Kuna demea kwa hana chali. Ana de una game stali. Kwa baby ni Jeff Hardy. Dobe mewe wana get study. Marapa kwa class wana get studies. Dickies na whip majiaga kakis. Road majip ga Nikes. All time sunajua is on the fly kick. Sunajua east side ni mezoza. Sunajua east side ni mezoza. Sunajua east side ni mezoza. Kipula da swag 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 ya troza. Sunajua east side ni mezoza. Sunajua east side ni mezoza. Sunajua east side ni mezoza. Kipula da swag 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 ya troza.
Way life tunacheza among us. Mafala mamblino megeuka imposters. Nilitoka kwa slums za madhare. Sa inaishi mayolo na slina zichota. Mechi zangu zingine nimedishi mafura na upoku megeuka Europa. Nina bolo na dhani na kopa. Nina bolo na dhani na kopa. Kwa hii life tunacheza among us. Mafala mamblino megeuka imposters. Nilitoka kwa slums za madhare. Sa inaishi mayolo na slina zichota. Mechi zangu zingine nimedishi mafura na upoku megeuka Europa. Nina bolo na dhani na kopa. Nina bolo na dhani na kopa.
Babies A to Z na wakunyo na stroke ama luko Z. Tuko bukla na tingisha bunda nataka kunyonesha kurotate. Slow wine, purple tail, nice squeeze. I'm on my lucky days. Easy size sisi ndo kusema tukikamizo side una relocate. Drip so cold on a sunny day. Sipping on lemonade. Ni wongo ni fairy tale unakapa
a lot, you need to say. Drip so hot on a rainy day, ay. Sipping on lemonade. I'm in for the money days. Mula cash, I wanna get paid.
Kwa nyumba mimi ndo Buddha, baby girl na follow the rules. Perfect, perfect, ano nane kao na njua mina rap your hood. Tume pull up bush, bush, the rolling kama backwood. Emrat nisha kwa addict, aki walaisi napenda makush. Na, na spend my snakes, wanna beat that around the bush. Kuyu people join him simple, there's no rush, mina rap is smooth. Na, na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Na, na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Whoosh, 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 whoosh. Emrat ni eye. Na trap my puss. Back then nilikuwa footballer. Coach Samko nili hang my boots. Top lagger 254 BDM ukidai my boots. Sa zingine mi drop new spit. Sa zingine sinanga moots. Ubo ni mclean ni mpiwa. Guys like me wana kuanga fiwa. COVID FO disease. Perfect tunakuanga na kiwa. Mana driller, mana driller. Slim, slim, siwa. Everyday sisi purura. Man isi shashisha kwa too much. I go mega on my wrist. Chini ya magic planet ocean. Mpet ni kuanga msocial. By next week I'll keep you posted. Mpo ame trip ame fumble. Dai kuniko roge love potion. Mpo ame trip ame fumble. Dai kuniko roge love potion. Tuna hit a quarter mil views. With no promotion. Na, na tukwa kwa lab. Mina dench on my explosion. Tuna hit a quarter mil views. With no promotion. Na, na tukwa kwa lab. Mina dench on my explosion. Da baby girl una follow the rules. Perfect, perfect, ano nane kao na njua mina rap your hood. Tume pull up bush, bush, the rolling kama backwood. Emrat nisha kwa addict, aki walaisi napenda makush. Na, na spend my snakes, wanna beat that around the bush. Kuyu people join him simple, there's no rush, mina rap is smooth. Na, na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Na, na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Whoosh, 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 whoosh. I'm right ni mimi. Stupid got design zote kwa ni kesho awa mini. Na kusikiza vitu tunaroga si uta fiat jo akili. Flow ni kaya pili wezi mpi makaratili. Walwacha kula moto squeezy wanna catch my feelings. Cho ni kawa fiki kau trisit na daishi linki. Kwa hii concrete ni tricky trace yo guap no pige tiki. Kwa hii concrete ni tricky trace yo guap no pige tiki. Kwa nyumba mimi ndo Buddha baby girl na follow the rules. Perfect perfect ano nane kau na njua mina rap your hood. Tume pull up bush bush. The rolling kama backwood. Emrat nisha kwa addict, aki walaisi napenda makush. Na, na spend my snakes, wanna beat that around the bush. Kuyu people join him simple, there's no rush, mina rap is smooth. Na, na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Na, na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Whoosh, 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 whoosh.
Yo, this one's crazy.
I want this hard.
Raboranz Radio. Raboranz Radio.
Welcome to Raboranz Radio.